Endometriose yo nyaw nango rimirdu le rimirdu hunde watere won le mun kany wiete endometre dum woni ko watta fa debbo yi al adamun lewru fu sini jomu amay redu yantunde kanyu heedi tata fa jomu yi al adamun lewru fu sini jomu amay redu atawan biddo le rimirdu ndu tawete wakati ndoko biddo han tawede don tawataake do hani nyaw nangi don e seraji mun se jodake do hana jodade dum wiete endometriose jodum nyaw ngodudo sanne bawdo nangude suko e mawdo fu ka ko buri hewde fu rewbe jewde be dubbi 35 yaade debbe nabbado buri nangude andude yalla o nyaw won e jomu anatiidi nyawdo o waran wiya ana nawira fu buri le wattu yeta al adamun nadu de woni e daddo nadu de wonde yaltude koyde yogo atawa al adamudo darata ko fey dun en fu fa yottaade so tawi o debbo yabbere dubbi 35 wala bingel du watta fa doktor o nuyjo yalla wana endometriose woni e jomun sini o sawraako on bonna hakillo gondal jomun le himbe du tiidan tiaga dun sabe iyam ana yalta e jomun le al adamu timmata dum ana wawi sakitirade tiidal yobude biddo ko watta tiidal le dewgal wawa sawrede fatima meden bawi nawtarade ko wiete hormone tiaga dun meden bawi hokkude ko wiete anti inflammatoire ko ay hokkude nema uita nawalla endometriose anti sawre fa dada ka safareje na bawi hokkede ko uitata nawalla fa jomun heba hinno hajuji mun tiaga dun se won jomun duubi di hebi hasindina hebure bingel jomu ana wawi oppede rimirdu ndu itte endometriose ana wawi sakitirade cancer ka dun ana fandi ko watta wawa ka wiyede tafon adada himbe be nyaw on nangi sini a jatake le rewbe temdiron fu mo wawi nangod idon yaade taton ko min jatti ka holtindi wiide hewbe on nangi le beenugol na bonnugol le redu dun en andore mum ka watti joni o wiide anni al adara jaati ana tiidi
fiable par rapport a